wadde baninda mukemyoyo mwanyina omulungi nsono nazedda eri abakungu bagaabwe ensanukula anti ntera okuva mu nze oluusi ebyokya luno naleese ebipya byakwezigula nga mpulira ennaku abawala mumbe mudde mukuube n'erivansi tudde emabega ekkubo twalireko omwali ebyobugaga kati nsaba mbavuge mbajja wazibu muwala tonga yakuba nzize kutasa mpulira ennaku gwe bw'oba ogerebwa alina n'essaabu bwekyey'omuwendo katonda gye yakuwoonaza abalala labaale bw'ogifuula mwatu omutalinsa n'osena n'ejjali bw'osiimu abaguzi mubenze ejjupa ya biyanda baata n'abasumbuwa tujja kuwonya enkonge ndyenyeza amabaate naye bono osiba mutere ng'olwebalama be bano b'osanga matwaga wedde gembe beeyitira n'abajimba enkyekubire buli amugambyeko mangera ngoberera buli omu azanyira ku ggwe nga kitalo ng'ate n'abakwagadde tebyakuwa kitiibwa oba ogoba byakufuna byonna mpaawo eye maasamaasa atyani akuwa dinaali ojja kufuuka mbowoozo womy omwenge ate ng'anaakwagadde oluusi obutabuddira kuba oba wanjawulo singa osusa gw'atagumiraku omunda bamunja kukuza yakuva mu mbeera nnyombe buyongi abayiwayiwa sabwera mwe musogola ne katonda eyabatonda abeewuunya abantu beeyabeera enkyanaawe ky'obugaga kati ffe tukirinyirira kyonna ebitaka alinga yaddira sente nnyingi nazowente kati tuwenja bugaga obw'entuuyo omuntu eyalitudde waali omwami n'alowooza bangi bannyululaga oba omukaya abakazinda bye bangi nnyo nnyo baanunudde baye mu kifo ky'okukolako entuuyo ng'omukyala beera njakwesigula feesi mwabawoza ndi bulungi nneekolera nga baakusimbye naye maama t'omunyaamu mwabalala ekibalemesa si kirala entandika y'omukwano n'oyo gw'oyagadde oline wakwana ng'asaagirira naye omuwettu yazaabu omwami n'asumulula bwe muleetaana basajja okwematira nze kye nva nkugira owanga nsimye ne musattiza waliwo benkeneka bannantumbwe nga bw'omubuuza kyafunye mu bbeera miramuka kaasunda okukamala buli omu amugasa n'anoonya okusunga bambi n'atamwawula bakyala kimpadde mu beekuumenga be batubbira saabu ate ntya nange yaggwe akuyita muwala jangu tunywemu olukooca ekcupa ya bbiya omukyala noola nnama tenjiyita nankwanambye ey'ejjoogo kye nva nkwekkanya mu byonna nga sinneebuga bangi nnya abeefuula ab'ekitalo n'anoonya entwere maama n'akwebera mwe mulina abasuubiza ebyanjwanjwa tinja kuguulira benzi seekaasuna n'enjala ng'atokota ebigambo byengalusanvu olwo kyagoba kufuna ate nkya gyagwanike ofuuse wa bonna buli omu akunyumya buli akugambako toyisaye ng'olabye n'ekisa kwekufuba okulaba ng'osengejja ekyobugaga ky'okikwasa takinyige ate okikwasa omu lw'ojja okuganja lw'ofuna n'ekitiibwa kwoyo gw'oyagadde saagala munnanga ofuuke kayoola okwagala bangi kibinnyo kikufiiriza kwekomya okugondera buli omu akwana abasinga obungi ekiwuuka kiibalidde okuuma ezzaabu w'okafuuka akalera olyoka ofuna ebirungi by'osuubira mwababadde b'emansa mwenna mbasaba tufune kalantiini ekuuma eky'obugaga tusooke twese tudaasa abaguzi ebbeeyi bw'eriba erinnya endidda n'embawo ennamulala